Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Makukonda, umatuma mukonda, iye amadalila. Zoti chikondi, ndichokoma, amambera kwa ena, kwa kosa machipeza. Pena umupeze padeni, usikucha mateni, koma makula nila, kuma kusamalila. Itafika kulira kwake, kawa zose zitachoka, sata kumbuka za kale. Ena kumusamala, ziwe ukama muzunza, wina zima mupeteka.
Dale ni masule. Undi masule, iwe dale ndi masule. Nipakile, sipita kwatu. Odi banji suvera, malamulo wa banjo nyozera. Odi suzi wa enalo taine. Kusuwa tendele wa mutima ndiko wawa. Zimadesa pena nkawa. Adale kuchallenge, utirira. Adi mwina bonda mwa. Oh my God. Ukanango ndusa, kudi sundi funa, sundi lota, ndiende yeah.
Itafika kulira kwake, gawa zose zitachoka, sata kumbuka za kale. Ena agumu samala, ziwe ugama muzunza, wina zima mupeteka.
Talira ngati njuchi, mutima kutsatsa nkawapi. Nchiko ndikutsala noka hi, kuyasa kuita na bego magulisi. Nkazi azingo kalira olira, waganiga wayesesa kupirira. Zogulusani ama zasiya kuopa, nae ndi muntu ama safika potop. Wautali, akaone zina, wabagira, akakonde wina. Mkamuseweleta wina watenga, waseleseka nae wina wabenga.
Itafika kulira kwake, kawa zose zitachoka, sata kumbuka za kale. Ena agumu samala, ziwe ugama muzunza, wina zima mupeteka. Itafika kulira kwake, kawa zose zitachoka, sata kumbuka za kale.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.